Uzi kampani etuusa wano amafuta ya Stabex International ewadde bana Uganda obweyamo ng'ebisale by'amafuta ku masundiro gaayo ag'enjawulo bwe bitagenda kubanga birinyisibwa okumala akaseera nga beetegereza obutabanguko obuli mu kyondo kya Buwalabu oluvannyuma lwa Isirayiri ne munywanyi waayo Amerika okugula olutalo ku Iran nayo n'esalawo okuggalawo erimu ku makubo omuyita amafuta olwa bbeeyi y'amafuta n'egenda ng'erinnya ku masundiro ag'enjawulo mu ggwanga. Wabula bw'abadde ayogera mu kutongoza akazannyo ka bodaboda Winnie Kafuta akavujjiriddwa kampani y'essimu eya MTN ku kitebe kya Stabex e Nansana, General Manager wa Stabex International Boniface Kapuchichiri agambye nti mu kiseera kino balina amafuta agamala akusobola okulabika nti bawa bakasitoma baabwe.
We know we are going into a period of where prices are going up, and every time the question which is every time we are waiting for news to hear what next. Yes, we have a war in the Middle East which is affecting the normal supply and also causing the prices to go up, but we will ensure that we all do dearly by ensuring that we have things which make life and make the prices of products cheaper than what it would have been, and we keep on praying that this war comes to an end so that the prices stabilize back to where they were before. Otherwise, thank you so much for this opportunity. You are welcome to Stabex anytime. We will be there to offer this promotion at least for the next 3 months. After that, we'll scale it up something better based on the results we've got from this.
Akazanyo ka boda boda Winnie Kafuta ka kampani ya MTN ngeita mu MTN Momo era nga bakolaganira wamu ne Stabex okuwa ba boda boda mafuta ku bisale bya wansi kwa sebirabe ebirala kasita bakozesa enkola ya MTN Momo mu kiseera nga banywa mafuta ku masundiro ga Stabex okwetoloola eggwanga. Viola Namuyaba okuva mu MTN agamba nti ngojeko okufuna mafuta ku bisale bya wansi aba boda boda bakufuna ne bonus singa basabaze bebasabaza baba sasula nga bakozesa enkola ya MTN Momo.
Tetubaleetedde leero twagala ba boda boda beeyongere okozesa Momo, enkola ya Momo nga basasula ne Momo okurejisitaringa ne Momo dialinga *165*17# ne cellphone boardinga ku Momo n'okufuna merchant code yo. Bw'omala okufuna merchant code yo tubakubiriza mweyongere okozesa enkola ya Momo nga abasabaze bemutambuza ku boda bw'aba tayina cash ayagala kusasula ne Momo asobola okusasula ne Momo. Tewali bisale byonna byetugenda charginga kasitoma n'owa boda tayina bisale byonna byetumusala. Tuba encouraging okozesa enkola eyo kuba osasula okozesa Momo ojja kusobola okufuna cash back buli lwejja okufyuwelinga ku Stabex ngoyina enkosa ya Momo ngo receiving the transactions eziwere 2 buli lunaku. Mwebale nnyo, twebaza Stabex okubanga etukkiriza okupatinaringa nabo okubatuusaako mwenga ababodaboda enkola eno.
Abamu ku bakulembeze ba boda boda babaddewo ng'enteekateeka ya boda boda Winnie Kafuta etongozebwa batendereza kampani ya MTN olw'obuyiiya buno nga bagamba nti bawonyeza abasaabaze okubawa ssente z'ebicupuli.
MTN yajja nnyo otuwa tukuba amasimu tugula amasimu etubadde twade service nungi so nabwekyo webanga butuufu tubbibwa not defending amukubbibwa not defending tweyongereko tukozese MTN Momo tujja kufunamu era tusaba tukwagane naffe mpozi wetuwa natuwa okikuba kikyogolokoke tuina okituusa mu bakama baffe nga tuyita mu bajjajja boda aba boda boda ne bono yagala emitwalo 10 olunaku lwompa mukama wange njaba kuwa ssebo manager
erinnya Muteri Patrick MTN segwe kyo kyotukoledde kigera kuba kya nsuso ensonga esinza okubeera enkulu nanze ebisinza okuntukako abayaaya abo batukuba nnyo ekicupuli akw'emitwalo eki omuvugidde 10 neze wakoze ku makya zenanomaliza ngo zimuwadde azitwaliddemu nonyuka nga toyinamu naye merchant code ejatuyamba mwebale nnyo mwebale ddala.